Yeah. Oh, I'm coming out of boy. Leoni ile siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Chii. Kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah. Each day you better feel nice. We celebrating your birthday. From sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Kinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki, kata keki, keki, dararirantang. Kata keki, kata keki, kata keki, keki, dararirantang. Kata more money, I wanna spend on you. It's a beautiful day, I wanna spend on you. More money, I wanna spend on you. Hey, what a beautiful soul, I wanna spend on you. Hey, tunamshukuru za God. Oshe, bado una nguvu kwa magodi. Oshe, mizinga na matodi. Oshe, cheza ukienda download, enda download. Nashukuru za God. Oshe, bado una nguvu kwa magodi. Oshe, aze mizinga na matodi. Oshe, cheza ukienda download. And I download. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I happy birthday to you. Da-da-da-di-dun-dun. Kata keki, kata keki, kata keki, keki. Kata keki, kata keki, kata keki. Ndararara, siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Chi, kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa. How old are you now? Are you now? How old are you now? Are you now? Tell us, how old are you now? Are you now? How old are you now? Are you now? Kata keki.